Rose to Base.
Pam from the Candelama. DJ Rooster. J Eyes. 1 2 1 2. Yeah.
Pakuyamba kimu nenzeneka Nika pimpata ndizo wonse benzo meka Mezo funa chene kunichamika Gati ni talent mpaka ine kuhileka yeah. Siya palelo nini kuchalo Na magelo babiki mbuyo monga palo Basmini NS nikolewe wana dismo Oloka kubu J.I.S. ni muemu
Yeah, I'm so glad that I made it. Even Angubani Funsa Ati, how did you make this shit? I remember when I started when so sick. Apa nyimbo sanga konse mwezi mafika. Bari busy na mafiki rumati. Chuhune kakamfana kana join. You can talk nga umfuna cause ni na jail. You can talk nga umfuna imwe jay dead. Bati kufireka evitate. Jay ice in a dismal passage. On a beat ni lose the magazi. Let me show them still the same now size. Paya wons apa nilipe na size. Ni vela jay douche ni panga kadungu. Ine ni vitundu noti na vizungu. Basala muka kungu malapa wa vizungu. Nikuno na kumungu adali sa mulungu. Dream chase.
Pakuyamba kimu nenzeneka Nika pimpata ndizo wonse benzo meka Benzo funa chene kunichamika Gati ni talent mpaka ine kuhileka yeah. Siya palelo nili kuchalo Na makelo babiki mbuyo monga palo Basmini NS nikolewe wana dismo Oloka kubu J.I.S. ni muemu
Yamba karia stenzeli grupu Kusifa kila mafest na mahuku Zina inakula manje kwa salamutu Vese patopu ni nabachita na kupu Maretio tiiche benzo pinyuka Utakuliza funa something patumba Gani natamanga breni yanga nifupa Benzo wana monga cheni za duka Sea fola toka nizipanga muma second Kamfana kandalama njiwe legend Party magelo naked Bakumwana henes Tina pounce apu party full tennis
Pakuyamba kimu nenzeneka Nika pimpata ndizo wonse benzo meka Benzo funa chene kunichamika Gati ni talent mpaka ine kuhileka yeah. Siya palelo nili kuchalo Na makelo babiki mbuyo monga palo Basmini NS nikolewe wana dismo Oloka kubu J.I.S. ni muemu
There you have it.
Dream chaser.
And this more.
And yeah.
They lose thy catch. Chaplaze I see ya. KV die catch. Snorri EXO. ASD I see ya. Young B.
Young B.
Dream chaser.
Dream chaser.
Yeah.
DJ Rooster.